Pendana, yeye ndo alonipa tight ya kupangaga chumba. Kwa kuwa mimi nilimpenda sana, mnielewe mimi nilifight mpaka nikapata chumba. Chumba huwa squeeze kawafai, wono kisima data ya na washa wifi. Kwa ajili ya huyo nilitaka die, haki ya Mungu nilimpenda ile sasa hivi afai.
Yanasamini mabisho kuliko mimi mumewe.
Yanasamini gongo kuliko nibia.
Anasamini wenye na soba.
Afai.
Yani yani fai ye.
Afai.
Yani ya fai jeno.
Afai.
Mimi yani fai ye.
Afai.
Afai jeno.
Aishina saba kumina bili kodi Designer Bar. Wanna go on the spot one day.
Oh my God, I like it. Oh,
we got it, 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 we got it. And as for Naina, Mauna, Chomo, I get out of it. Una inuka unatezongosha kidareki. Oya inama unachomoa kidareki. Una inuka unatezongosha kidareki. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi. Una inama unainuka unapiga makofi. Una chuchuma yu unapiga makofi. Una inama chini chini unapiga makofi. Una inuka chuchuma unapiga makofi. Aya sasa piga magu, 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 magu.
Hey, adasko piga makoro na makofi. Tira meto napiga wenye ukorofi. Anko chizi adi muntadi. Kwani yota kaka. Shuza ze mozi kaka. Designer makodi, designer uchebe, bagara mabiganiya,
Medi B, Ayumuka, aha.
Tia iwa tiramento, mine ya kapaya tiramento, Bossy Max tiramento, Arsoni wa tiramento. Picha na tiramento, watoto wachana tiramento, chamazino tiramento, mbande maticho tiramento jamani,
adasko e kitongwa tiramento, tira,
tirara, tirara, kote tiramento, malikili ukwipa.
Foridi Montana mwanangu, tuende tuone